Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
gagni kanté to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyalli sakirabe kedibe bangal tidalla leydi Mali ko hawra do mudun na hakunde CDAO e gubal CNSP laaba pelle didde kay e holliti wide wonko mo fufu jabani charbon tiri sanne le lumoji di ala hali metudo sanne rewbe defobe jeewbe kay holliti yo batte kewal usuruji di be dibi njabata di tellaji puditi kasen le federation ballon leydi Mali famdi fuf club jeegom ngoni calibe fide ballon championnat le cakita yonterande di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide altinere noko e nay livre out hitande 2020 bismillah sakirabe jodo halaji hakunde nelabe CDAO e kanye gubal habitibe CNSP timmi altinere hande noko e nay livre out labal fuf mbiyanna tawaka e ko hawra e do mudun kanon no kawral wadama do yupitere ibeka ibe o nangidabe fuf CNS mbiyanna ndardi CDAO uditande leydi Mali ndi kiri mabbe di anya golle mo batu mbiyan kanon ko be leede CDAO do leydi Mali jawtoto nyande alarbari noko e jegom livre out kedana ko hebani en Moussa Malli Sissoko e do fajtango Ousmane Nyali Bouli Alcissé
e wi nelade CDAO warde daranade tiɗalla gonɗo le Mali o joɗo halaji mabɓe li wala koɓe dewri dow muɗum ko laati ka fuu e tawede ɗe gueɗe ɗiɗi wonko dewri ɓe pamri dow yoppitingol hoorejo kiɗɗo ibeka kañe himɓe politique e militaire ɓe nangida guddok jonatan keƴaɗo CDAO warde Mali
wattu goto o fuu ɓe jaɓi komin nardiɓe o ɓe naɓi men to hoorejo leydi wonto Ibrahim Boubacar Keita holliti wiide kañum won jaɓuɗo yoppude golle o wajinbinaka wadde fay hunde o holliti kasen ndu wiide o anniyaki wartude jonde makko caggal majum min kalti e hooreɓe mangal paɗe enɓe yalla miɗe keeɓa yiiɗude hooreɓe militaire e nanngaɓe min kaldi do laawi mbawɗi laataade sababu yoppitidde yimɓele nanngaɓe
hedde comité national pour le salut du peuple CNSP holliti wiide darti e CDAO imina jukkungoji ɗi waɗi dow Mali ɗi colonel major Ismail Wage keƴaɗo haala CNSP holliti wiide uddugol Mali le o wattu ɓeydanti ɗallaji ɓiɓɓe leydi Mali ndi
min nardiɓe ɓe immina kulleji fuu mbawɗi laataade sababu jukkude leydi Mali ndi ɓe jukkima ɗu laatantomin ciɗɗala mawɗo saabi ɗum wonan tampinde ɓiɓɓe leydi Malidi sanne ɗum saabi somi nardiɓe mi ƴeewa hono min mbawiri heɓirde kaldal kawral hakkunde amin ko heewi hakkunde ɓiɓɓe leydi Malidi fuu ana tampi hannde so won dabireji ɗi fedde leyɗe sella jogani leydi Malidi mbawɗi ɓuytude ciɗɗalaji ɓiɓɓe leydi miɗe jaɓani ɗum saabi ɗum woni e juuɗe amin ɗati ɗi min kaani jokkude
e wi nelaɓe CDAO warde ɓe nde dabere hooreɓe leyɗe golli ful kaani joddade alalbaare noga e jeegon lewru out fa kaltida haala muɗum hono laamu hakkundeji o joɗiroto wala fuddaɓe ndeɓe dewri dow muɗum tafon e wi CNSP
gubal habitiɓe CNSP fenni kabaruji hollitiɗi kewal maggal paɗe en e ley gollirɗe laamu hakkundejo o ngal humpiti mbiyen ngal humpiti ɗum ley kawrital dokkoɓe kabaruji beete altinere hannde Bamako ɗo mbinen mbiyan minen e CDAO nangondi e kaldal ndenno anña fuf amtaki caggal mbiyen baale ɓiɓe leydi ndi ɗum e wi mbiyan CNSP keɗɗana ko colonel major Ismail Wage halni Moussa Malli Sissoko e dow fostango Alcissé
nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations
way yimɓe yogaɓe jottinoɓe kabaruji kollitiɓe wiide won haalaji gonduɗi hakkunde ame bangal ju'inde gouvernement de transition mo mangal paɗe latto hoorejom nde yiɗi yimɓe faama wiide ñaloma mo min goni hannde o wala fuu kawral keɓangal hakkunde ame yimɓele CDAO ngarɗo wadde surore fay hunde wala to komi darni wattu fuu wala to nomi kaali haala ju'inde gouvernement mo mangal paɗe en tawete mum no heewi anniya fuu tawaɗo to ko nayorto bangal wattu no transition o hani ɓande président transition ju'inde gouvernement o hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali haala mo watte parti politique en tawete en baale société civile fayotto fedde syndicat en ɓeyɗaɗe guɓɓe ciinɓe kawralle leydi Mali ni hono nomi kaaliri le konngol amen arande min jottina hakkillaji yimɓe wiide wala fuu anniya ɓamaɗo le ñaloma hannde o ko nayorto bangal ju'inde gouvernement de leydi ndi tawi min gaɗa e jiide hakkunde amen
kala jiɓe ɓeydorade famu dow hejo siw tamani no mbawi nawtorade bembal whatsapp numéro won 76 62 86 51 via mo mo mbuɗi yoɓata koye muɗio 37 321. Imad Radio Gubal Barkan fewde torosiyagal na jokkiti le gourmari ndi iwde sappo e joyi yaade sappo e jeɗɗi lewru out gubal ngal bombi terus en ɓe mbiyan ley keri leyɗe Mali e Niger terus en hewɓe mbiyan mbasimbinama kaaki kewɗi ɗum tetama e ley communiqué woni ko mbiyan gubal humpiti mbiyan Barkan humpiti ɗum larmi Mali ɗum holliti wiide mbiyan itti e jatte terus en hewɓe le wuddu leydi ndi keɗɗanna ko heɓani en Adama Amadou Haydara e dow fajtango Ousmane Nyali Bouli
ley winnande nde hollitama wiyede ɓeytaji sappo e jeɗɗi lewru out durun goto gondunodo e yewde nokkuje ley funnangi liptago politi wiide yido yimbe hewbe do mutongaji wombe gube terroriste be yimbe erngaji seda tiagal mudum mobile pickup gotel yeytawobe don ko soldats en france be cikiti lugo goto ko soldats en france be kany en dou taykitake le onno kube yimbe ko beyda le communiquer o tiagal dum wonno ko bomboje patta do mabbe hewbe keddi hen jango mudum avion goto yeyli onno ku jippini commando en be en taykitake kake go boni kany mutongaji kewdi le communiquer o le tam wiide terroriste en kewbe baram le on wattu goto l'armée mali wadi imadaraji le region segu don do le tam wiide itti e jate sikitabe terroriste en hewbe jamma nogay fa wiata nogay go o lewru utundu soldats en mali jey kipoyge rebel en hakunde zakoupe e goma kura do e jabali anawara kilometre ngaji chapande tati e joy terroriste en hewbe baram hen won barumbe won ko holita wiide
togu sarbo mbien beediki beri tirude yo mbenna kabaru metudo sanna rewbe defobe hayfibe donno njeyobe be do holiti yo batte usuruji e ko nande mun en e on watu goto mbenna zufrem be woytiki alhali ladeji ledi mali kedanno ko ban en lalaysha walata info e dufay tango min e usman nyalbul
ko lati fu bangal ndefu yulbe anakorsi sanne tidugol mudum ana beede tid allaji e toggu somay dum wonno ko rewbe yo gabe kuliti wide
rewbe fuf mati cogutti do sarmo o den sappi goto sarbo wonno tamene nay debbe sappo madun temede jeego ka joni dum mabbi fa temede jitti fa ugnere madun ugnere e temede didi so wattu leru jour yottima ngabban fa ugnere e temede joy ndadum ne different non buddebe sarbo ka wakat jout o sona malhemere dum dun sato hejata ni yafuftugo sarbo on natida yadi nyande fuf mi codo ndan mi soda non sarbo fa dango heddi ka joni fay ko buddi temede tati hejata
erube anamila tidugol julbe yo sottobe sabim bini dun e haifabe koliti wide wana kanyun tinni be kede ko dawda kulbali wi
batte transport o e kanye usruji jobentedi zofure tono amen na famdi san sakku goto wonno temede nay e debbe sappo madun temede joy ka joni fo tamade jagum e debbe sappo sabbe kultibide ledde de famdi san le ledde tun
e wi oje fore en tidugol yulbe yo sabbe sottobe tidinta dabereji biadi do nawtoragol yulbe kede ko modibe konate wi o commandant ingénieur oje fore
le charbon
sa yi charbon o tidi cogu joni yo batte kambe njeyobe so dum bangal sariaji usruji di kay fay hunde waltaki denna dum yata fi tiagal tabagullo sariaji di
leymali fay etawede himbe na gonde hulbinede e wayli tagol wattu e toraji gondi do tajugo ledde bongol yulbe ka ana keddi ana jogi nafa sanne do ndifu e wunnugol kulle godde
golloji haro sembe chaldi darnadi non batte coronavirus puditi le mbien leedi di chakite yonterande club ngaji division 1 mbien piobe ballon yogaji kay chaliki fide surtout federation ballon to andaka ko dum sabi won hawli holiti be video batte rafi landinal wuteji jo ingol pelle kande nadde e bureau federation o kedana ko mi hebani on no do festango usman yalbun
sene ligue 1 basketball dum woni ballon juude fuditi titala fu wadai ligue 1 ballon kanyuka fuddiri e titalaji nyaloma noga e dido bay pide de ko wadi lecce kita yontere de club ngay jegom premier division kuncak yade fiyoide din club ngay woni mamaria ac de kati asb cs dugolumla avenir club tombaktu joliba ac e COB di club ngaji kolitay ko haddu en yade fiyoide de pide wonno ko kajaado hala federation malien de football holti wiide en nana laji kebaade ko hadibe yade fiide ana fawi do sabiti dalaji gondi ley balon mali ley din tidalaji ana fawi do rafi jo ingol bale ley fema foot o wate ana hanno wadede lewru tiagal ko biro modo o joina tiagal dum hitande pide balon 2019-2020 premier division balon rewbe kanyundu bantinama ley de pide kanankobe ngadi kupnel pamarel fa andina homoni ardotodo fa ya lato kejaado mali ley pide ronde afrique de
bangal nyaaw covid-19 mien altenere handi noga ene lewru ut hitande 2020 dokotrambe hollitude nyaawbe taton be dikke hen jeddo samtanama mien fa goto heddak hen dum yo iwde kenyen wardi handi
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
ngadun se ngadu ele kabaru am man nder region ngaji di to gawo tonno dejere hotama wakkat jun o tiagal basiji yontere jabbide nde mbiyon lamuji di fufu ude mel lumuji di fufu uditama holtama wiide kawrutal hakunde sinuji di den wadama nyande ala noga tati lewru uttuto gouvernora tonno le mudun woniko ben jalani di fufu mbihi nimisi sanne bonandaji di to santuno mbien yite nangi siternaaji didi hakunde cion e sevolasu mbien seda fujulti wide yo wattu wallugol essence o woni ko mbien dum wadi yonki fuf heddaagi hen mbe bonaaji di kay moni fasane en timnan kabaruji di to kajulo ton le cakita yonternde yimbe chapande joyon ben hawrtoyi e joda halaji do jogalal basiji hakunde ben remobe e durobe fanda mudun e wilandini be dum be woni heptagol jam e gondal hakunde yimbe ton fedde asep kam ben landini gal e do faba ONG or fedde ben dum timita kabaruji man hande o sadde yawtre meden wowande.